Ichikope cha butatu. Elisha na macheleta ya mulilo. 1 Isha mfumu chapter 6 verse 8 ukufika pa 17. Pali akakashitabe na Israeli vali pavului na vena Syria. Lesa ale chinkula Elisha inshitashonse, ili wa vena Syria vale panga ukuwila ifitafya vena Israeli. Infumu ya vena Syria ya tuminefita aiti. Kafuayeni ukuli Elisha pakutila, intu mefita afya kumuikata. Ubushikubumo ilio Elisha na babonfi wako bafumine panse, basa angirio kutifita afya vena Syria, fiali shinguluka, umusumba, umo vale ikala. Ababonfi bali lilile ukuti, shikulu, bushefinshi tulechita. Elisha atile, mwitina, pantu abali na ifwe, bali na mako kuchila pabali na bene. Elio Elisha alombelelesa, ukwisula menso ya babonfi bakwe. Ababonfi vai suilwe amenso, no kumona pampiri, pali bakafualo na macheleta ya mulilo, ayo ya shinguluike Elisha. Lesa atumine fionse, ifyo pakuti fiba chingirile. Bamunyinane. Ababonfi bakwa lesa, ngabale konka mafunde yakwe. Lesa laba tungulula, no kuba chingirila. Eicho kanshi, tabafu ilio kuba no mwenso, uwa chintu nanguchimo.